Pizza's over, boy. Tangulia kumbele nipeleke kipofu mie na macho ya kimwili zionake. Super phenomenon, nobody can stop. Super phenomenon, from you to the top. I am a winner, na sitaki bya kulealia. And I say amen, Mungu wangu na kutumainia. Mumatis, talanga, talanga, talanga. Baba show me the way, talanga, talanga, talanga. Mubile, talanga, talanga. Dunia iko aje, shukurani hapo ndani mateke. Ukipenda uwaje, utakonda utabakia skelete. Iloya, 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 alele, alele, go show me the way. Alele, alele, go show me the way. Ayamewina, nasitaki bya kulealia. And I say amen. I am a winner, na sitaki bya kulialia. And I say amen, Mungu wangu na kutumainia. Elodo, tangulia kumbele nipeleke. Kipofu mie, na macho ya kimwili sionake. Super phenomenon, nobody can stop. Super phenomenon, from here to the top. Super phenomenon, nobody can stop. Alelelelelele. I am a winner, na sitaki bya kulealia. And I say amen. Ukipenda uwaze, utakonda utawagia skelete.